More music at spacegospel.com.
This is my prayer to you. This is my devotion to you, Lord. This far you have brought me, Jehovah. I give you everything, Jesus. Ibada yangu uikubali Baba, maisha yangu uyatakazi, huduma yangu uinue Yawe, siku ya leo uniongoze, ndio maana ninakuita wewe,
sababu wewe ni
Ndiyo maana ninakuita Yawe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndiyo maana ninakuita Mungu,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndiyo maana ninakuita wewe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Sadaka yangu uikubali Baba, kondoo lako nikatujenge Baba, kibali chako kitutawale Yawe, ndio maana ninakuita wewe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndio maana ninakuita Yawe,
sababu wewe ni
Ninakuita Baba,
sababu wewe ni Ebenezer.
Walio wagonjwa ukawaponi, walio na njaa washibishe Baba, waliofungwa ukawafungue Yawe, walio wanyonge ukawarehemu Baba, ndio maana ninakuita wewe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndio maana ninakuita wewe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndio maana ninakuita Baba,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndio maana ninakuita Yesu,
sababu wewe ni Ebenezer.
Waimbaji wote wakakuabudu, wachungaji wote wakakuhubiri Baba, viongozi wote ukawaongoze, watoto wa shule ukawafundishe Baba, ndio maana ninakuita wewe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndio maana ninakuita Yawe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndio maana ninakuita Mungu,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ndio maana ninakuita Yesu,
sababu wewe ni Ebenezer.
Napiga magoti mbele zako Baba,
sababu wewe ni Ebenezer.
Nainua mikono yangu kwako Yawe,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ninakuabudu wewe Mungu wangu Baba,
sababu wewe ni Ebenezer.
Ebenezer, Ebenezer.
kushukuru.
Sababu wewe ni
More music at spacegospel.com.